Minister akula ku nsonga ebenzigiza n'emizannyo kataha Museveni asaba abantu abulijjo n'okusinga abazadde okubeera abeginyiriza n'okukaloniriisa ejjoji abasomesa ba gavumenti abebulankanya ku mirimu mu masomero ga bonna basome. Minister kataha Museveni ategeeza nti abasomesa abongera okufuna emisaala egya buli mwezi okuva mu nsimbi y'omuwiw'omusolo naye ne batakola mirimu gya busomesa basaanye bave mu kisaawe ky'obusomesa kubanga bayinza okuba balina obukugu bayinza okutwala mu kisaawe ekirala. Ono asabye ekitongole ekya minisitule y'ensonga ez'ebyenjigiriza eky'omutindo bakozese tekinologiya aliwo gavumenti esobole okuganyulwa mu bakola emirimu gy'obusomesa nga n'omuntu abulijjo asasula omusolo bw'aganyulwa. Yabadde Nakasero mu kufuna ebyava mu bigezo by'abaana abaatula eky'omusanvu omwaka oguwedde ogwa 2025.